Msafi.com.
Sasa huo urafiki ama sheki langu, unamjua baby wangu, iweje unataka mipango nyo?
Wellness come to body.
Kupa chefu.
Nisikilize, yule mwanangu mimi namjua, ana mambo mengi hajatulia malaya. Nikubali mimi mtoto na enjoy.
Aya, umemwambia na mademu wengi kwa kujibu, mbona najua
umeumbuka. Umeumbuka, sura limekushuka.
Umemwambia na mabwana wengi kakujibu, mbona najua
umeumbuka. Umeumbuka, umeumbuka, sura limekushuka.
Onyeshe kama lako mloganzila ula uturuki. Oya mambo leo, nikisima matishuki. Ndata karibinu walote ndani ya japachu.
Sa tuende sa ikwe, 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 ikwe. Sa tuende sa ikwe, 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 ikwe.
Rujo dansa. Wabi watoto wadogo wa heshima heshima. Kumi mese usingeli.
DJ
I'm blessed, blessed, blessed.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.